ngomi sifutuke sinjike uluba loyo belele ngomi sifutuke silalila umalundu sinjike sifutuke silalila umalundu
One member, one soul. Komuli mamu pati swebongo tupedwe. Atwende munyiga yonse. Tulete basowegi kuli Jesu. Ibali mubibi ya jibi. Pasanduge mamani nobole. Ibali mubibi ya jibi Pasanduge amani nobole
Sinjiye Kullu
valoyo
Belele yomami Sifutuke
Sinjiye
Kullu valoyo
Belele
yomami Sifutuke
Umwe, umwe, munno munyiga Twelele kubelega ijanguzu Tulete wabishi kuli Jesu Ibali musodoma gombala wamazuba ano Mabale kuli Jesu wafutuge Ibali musodoma gombala wamazuba ano Avale kuli Jesu wafutuge
Sinjiye
Sinjiye
Kullu valoyo
Sinjiye
Belele yomami Sifutuge
Sinjiye
Kullu valoyo
Kullu valoyo
Belele yomami Sifutuge
O Sinjiye
Jilalila
Jilalila
Oh,
Zilali!
eventmusicplus.com.